Here's another one, another one. Touch.
Wambie dada zao wamesha nipenda, na wapa pipi na kulamba kana denda. Basi weka koba imu panda kitandali, dudu cheze mchezo ilo katazwa na mami. Unabu katao, unabu kujaga, unabu njo 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 unaliko chaga. Amina kata, kukua kutaga, ndani na ula ula unabu njachaga. Anime kamatia, na chini 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 nime kamatia. Au kwenye kiti, kwenye baby mama nakata tikiti. Ah, hivi hivi, ai munishike mamu na